se mu kwezi kwa gatanu na abantu bagira impano nyinshi aho kubera iyo mpamvu bashobora kuba abahanzi beza bakaba babakirinyi ba filime bakaba babanditsi bibitabo ndetse n'ibindi bitandukanye bano bantu bavutse mu kwezi kwa gatanu bakaba bakunze gukora ibintu bifite aho bihuriye n'impano zabo ndetse nabwo bashobora gutsinda cyane n'abantu bubaha gusa ariko bakanga karengane cyane ku buryo kwa kubaha bishobora no kubimpfabusa mu gihe cy'akarengane cyangwa se kurengera umuntu wavutse mu kwezi kwa gatanu abagira amahane ariko kandi agahita ashira vuba n'abantu bazi kujya inama kandi beza cyane mu isura bakaba bazi gukora cyane iyo ngiyo nayo ikaba ari impano yabo n'abantu bakunda kwishimira ibintu bishya nko gutembera ahantu hashya ku buryo kimwe mu byiza wamukorera ari ukumusohokana ahantu hashya cyangwa se kumwereka ibintu nawe ubwo ashobora kuzishimira ni ibiki bitari byiza biranga abantu bavutse mu kwezi kwa gatanu mu buzima bwabo ni abantu batajya apfa kuba kazuyazi ni ukuvuga yuko rero iyo ari umukozi aba azi neza gukora nyamara yaba ari umunebwe nabwo akaba ari umuntu wanga akazi cyane kuko mu busanzwe ari abantu banga kwinjira mu bitabareba ibyo bishobora gutuma uyu muntu yihunza n'inshingano ze yakabaye yitaho cyane amahane yabo kenshi aza mu gihe kidakwiriye nyamara mu gihe gikwiriye ntacyo bakoze ikindi uyu muntu wavutse mu kwezi kwa gatanu ni uko uburyo umuzi usanga njyewe atari ko muzi kubera yuko yitwara bitandukanye bitewe n'ahantu ageze mu buzima bw'urukundo umuntu wavutse mu kwezi kwa gatanu yizerera cyane mu kintu cyo gushaka no gukunda kandi yumva yuko yakora buri kimwe ngo agumane urukundo rwe mu buzima bwawe niba waravutse muri kuno kwezi kwa gatanu wumva gushaka ari nk'ikigo kindi ugiyemo ku buryo bishobora guhindura imiterere yawe nk'umuntu maze ugatangira kwitwara bijyanye no kurinda umuryango wawe nyamara atari gutyo mu buzima bwawe wari uteye uri umwizerwa mu rukundo kandi wita ku muntu ukunda bikomeye wumva ushaka umuntu umeze nkawe mukundana kuko ubuzima bwawe wumva yuko bigoye buri wese kubwumva niba uri umuntu wavutse mu kwezi kwa gatanu nanone ushobora kubabazwa n'utuntu dutoya cyane mu mubano wanyu ukabunagaragara nkaho uzi gufata umwanzuro kuko wari kumukunzi wawe ariko nyamara byagira kugufata umwanzuro wa nyuma ugasanga uyobowe n'amarangamutima ubwo kwifuza kuba hafi umukunzi wawe rero ndetse no kugumana nawe kenshi usanga ari byiza yuko umuha umwanya nawe akabasha kwimenya hamwe no kwisanzura bihagije nizeye inama abahanga bakugira niba waravutse muri uku kwezi kwa gatanu itondere imyanzuro ufata mu buzima bwawe kuko umutimanama wawe hari ikintu runaka urimo kubona ariko kandi wowe ugashaka kukima amaso ikindi gerageza kuva muri buri gice wimariyemo utangire no kujya mu kindi kuko wamaze kubona yuko hari ahantu runaka ubarizwa hashobora kuba heza cyangwa se nanone hakaba haba habi cyane kubura umuntu uzi kwirwanaho ni byiza cyane gusa gukabya nabyo bikaba byakubera bibi cyane ariko kandi nk'umuntu wubaha kuba ugakabya nabyo bishobora kuba byakubera bibi cyane hanyuma abantu bazwi bavutse mu kwezi kwa gatanu nabahe muri aba bazwi cyane kandi bagiye bandika amateka bavutse mu kwezi kwa gatanu turakubwira perezida John F. Kennedy wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri no mu bakunzwe cyane impirimbanyi y'abirabura Malcolm X nawe wabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugabo ukomeye washinze Facebook n'ibindi bigo biyishamikiyeho ariwe Mark Zuckerberg Dwayne Johnson umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye cyane ku isi utibagiwe na George Clooney nawe wamamaye muri sinema kandi wakunzwe cyane.